You want it for all, baby, turn you on. Ulivo pisi kali unatadoa, mami utaniwa. Ivi baby umeumba umeshushwa, mami utaniwa. Karangi kako shikomi baby pemino, mimi utaniwa. La 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 la, mami utaniwa. La 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 la, baby utaniwa. The way you touching me, marry me, kissy baby ma. The way you touching me, marry me, kissy baby ma. Mina mpenda uyu, mpenzi wangu. Mina mtaka uyu, shemeji enu. Mina mpenda uyu, uyu wako uyu. Mina mpenda uyu,
Rushoni baby girl,
uyu wapa uyu.
Sote pesa gacha kwa
Ita kuganda kama roba, mpoko ni kama fuba. Moyo ni kwangu shigisha gaza. Wanipa penzi rarutuba, kitambi minashiba. Mkungu njoni kupe banana.
Ni kupe love maba, wanafiki wajue I love you.
Japo wanasema eti mimi sikufai, sukilala wanibebe juu kama tai. Nikumbate mbele zao wata weni shy. Mimi bila wewe baby girl akona tai.
La 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 la, baby utaniwa. The way you touching me, marry me, kissy baby ma. La 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 la, baby utaniwa. Mina mpenda uyu, mpenzi wangu. Mina mtaka uyu, shemeji enu. Mina mpenda uyu, uyu wako uyu. Mina mpenda uyu, mpenzi wangu. Mina mtaka uyu.
Anejua mapenzi, anejua samani yangu ndiye huyu. Anetembea na moyo wangu ndiye huyu. Ninavyo mpenda siwezi kuishi bila ye.
La